chigambo echikuma ebigambo endola bunkondo esibe ku lugendo pakanga omugongo gukalubye ng'olubaawo ndiba nkyakwagala kakube kuwoza misango baligamba twaliwo bebi era tetulivaawo pakanga bujingo ayogedde ekisembayo ndiba nkyali naawe
ndagawa
tenafuna omulungi
ndagawa
nzaalina omulungi
ndagawa
atakyuka mulangi
ndagawa
buli kyenoonya muno
ndagawa
tenafuna omulungi
ndagawa
nzaalina omulungi
ndagawa
atakyuka mulangi
ndagawa
buli kyenoonya muno endagaano twasayininga ku lwazi kibuyaga kunta byasanga biyuga ng'atwala ne we biba bikompola twekutte ku mwezi osasulira kutulaba eno nzera ndirodi wamma bediguma abaleeta ebibozi teka pamba matu tulina wini boluzi mukwano nkwagala wensobeza sori tebisobola kubulamu tuli mu nsi y'abanyuzi nywera nywera nange
ndagawa
tenafuna omulungi
ndagawa
nzaalina omulungi
ndagawa
atakyuka mulangi
ndagawa
buli kyenoonya muno
ndagawa
tenafuna omulungi
ndagawa
nzaalina omulungi
ndagawa
atakyuka mulangi
ndagawa
bebi buli kyenoonya muno
ndagawa
Bang Records. Producer Bang.
Nekute kuanga singa asigade sorry. Nafune yantegera eno ninganga bosi. Newokole dagala terichasobola bikozi. Yangambya njagala era nkumanga singi. Ogwange gwensigaza wakumuwa mapenzi bebi nja kwagala olipoloti ku mwezi nywera nywera nange
ndagawa
tenafuna omulungi
ndagawa
nzaalina omulungi
ndagawa
atakyuka mulangi
ndagawa
buli kyenoonya muno
ndagawa
tenafuna omulungi
ndagawa
nzaalina omulungi
ndagawa
atakyuka mulangi
ndagawa
bebi buli kyenoonya muno
ndagawa
tenafuna omulungi
ndagawa
nzaalina omulungi
ndagawa
atakyuka mulangi
ndagawa
buli kyenoonya muno
ndagawa
tenafuna omulungi
ndagawa
nzaalina omulungi
ndagawa
atakyuka mulangi
ndagawa
bebi buli kyenoonya muno
ndagawa